Blok vive e tate la tae.
Ekaza mula, kiyutik. Eba fana ba lokishin tempo ba apa.
Ke lokishin tempo ba kakati.
Toa nanten.
Ketsa kokai, ketsa pitori. Ke botsa ngwano ke re jaiva arundwela mahu. Ketsa kokai, tsa mole bobo. Ke botsa ngwano ke re jaiva arundwela mahu. Ketsa kokai, tsa kokaranga. Ke botsa ngwano ke re jaiva arundwela mahu. Ketsa kokai, ke tseni sosha. Ke botsa ngwano ke re jaiva arundwela mahu. Ba re reka 12 ke nyako bone motlholo le ke tanka mole wa pambo swepo sale ka zero abli ba black honey e lovely marampo fele solo. Le popote tse di tan di ba fetu bao gapa mosolo. Feda wele botaweng,
arewele botaweng.
Re tsene ko bofebeng,
re tsene ko bofebeng.
Dwela crowd e hafeng, lokshin temporary hafeng. Bruno ke ko botaweng, dondo ke ko matlanyeng. Ke motsolo, ke mokero, ha no thebe setabeng. E kaza mula raba taita, better hit 6 gun raba spicer. Ey, hand escape wa baiza wa mbaila saida. Here rata ra slicer, wa shafelo sari, kwaela.
Kitsa kokai, kitsa pitori. Ke botsa ngwano ke re jaiva arundwela mahu. Kitsa kokai, tsa mole bobo. Ke botsa ngwano ke re jaiva arundwela mahu. Kitsa kokai, tsa kokaranga. Ke botsa ngwano ke re jaiva arundwela mahu. Kitsa kokai, ke tseni sosha. Ke botsa ngwano ke re jaiva arundwela
mahu. Na ke kimile makaeva
mbana ga
ene bana wa bathaeta na gerata bao jaiva kitchen kitchen x kia barista barata biri saba wotsa gari dis asi spirit aba bona gari 16 abadi tabi de no making any 50 sequence engine wano bispovo sao swing le pakistan orega biri za model under the lights adala kota wa motesta play safe out and I got stars lera maposa over teni ga squad bubunuki blok e yari las cv money pipin batla o spana.
Kitsa kokai, kitsa pitori. Ke botsa ngwano ke re jaiva arundwela mahu. Kitsa kokai, tsa mole bobo. Ke botsa ngwano ke re jaiva arundwela mahu. Kitsa kokai, tsa kokaranga. Ke botsa ngwano ke re jaiva arundwela mahu. Kitsa kokai, ke tseni sosha. Ke botsa ngwano ke re jaiva arundwela. Kitsa kokai, kitsa pitori. Kitsa kokai, tsa mole bobo.
Lokshin baby nigga, lokshin tempo.